Erinnya Mukama lyebazibwa olw'omukisa guno okubeera mu kifo kino nate. Nandiyagadde okuwulira obujulizi ku lw'ebyo Katonda by'akoze. Wenzize, we mbadde nyingira oluyimba lw'amakungula lubadde luyimbibwa ku makungula agatuuse. Era nzikiriza nti eyo Yesu kye kisaanidde mu biseera bino. Amakungula gatuuse. Yesu yagamba okusookera ddala ebisusunku n'emmere yonna mu bujjuvu. Bwe tweyongerayo, Matayo 13. N'ebyawandiikibwa ebirala kifuukira ddala nga kirabika gye tuli. Kino kye kitegeeza mu byonna byonna n'amakungula we galibeera. Matayo 13. Mwenna mukimanyi, ngenda soma Yesu kye yatuwa ng'okuvuunula. Ye mwenyini w'avuunula buli kaseera kibeera kituufu, naye ffe we tuvuunula tekibeera kituufu. Matayo 13. Katusome n'37. Yesu n'abagamba, oyo asiga ensigo ennungi ye mwana w'omuntu. Ennimiro n'ensi y'ensigo ennungi n'abaana aba Kabaka. Essubi ebbi ye mwana w'omubi. Omuzigu asiga esigo ebbi ye Sitaani. Okusala y'enkomerero y'ensi. Abasala be bamalayika. Kigambo ekyewuunyisa, ekigambo ekirabika. Wano tulaba nga Yesu yayawula n'okwawula nga tekunaaba kujja. Yayawula ebintu bibiri. Ekirala, ensigo ennungi, waliwo abaana ba Katonda. Era Katonda yasiga. Abaana ba Katonda abatuufu byebyo bibavaamu ensigo yaabwe. Abantu we baalambaalanga omuzigu n'asiga ensigo ye, kino kitegeeza nti bano be baana babi. Omubi ye Sitaani. Omuntu alina okwolesa okuberebere 3 ng'okwaweebwa oluganda ffe mu Branham, n'ategeera ekyali mu Eden nti ensigo ebiri zaafuluma mu kifo ekyo. Ensigo ey'omusota n'ensigo ey'omuntu. Okuva ku luli olulala, Kristo yali avaamu ng'omubiri. Bino ebibiri bye byagaatibwa. Katonda yagamba nti enkomerero y'abantu bonna etuuse. Bwe tusoma ku nsigo zino ebbiri, twebaza nti Katonda mwenyini yategeka okubeera abantu be. Ye mwenyini yatufuula abaana b'obulenzi n'ababawala aba Katonda. Mu mazima tuli mu nsi, naye tetuli ba nsi. Tuli baana b'abantu, Naye mu kiseera kye kimu tuli baana ba Katonda b'ekisa. Tukuumiridde okukyusibwa mu mazima kino ekigambo ku bisusunku n'omwana w'omubi. Tulabye muganda Ferusi ng'asoma mu baawangula omubi. Tekisoboka kugambibwa mu lwatu nate Yokaana y'omulala oyo awandiika ngeye tugenda okusoma mu maaso awo. Kayini yali mwana w'omubi era tugenda kukisoma baluwa ya Yokaana esooka essuula y'okubiri akanyiri ka 14. Ebbaluwa Yokaana esooka essuula y'ekkumi n'enye ey'okubi essuula y'okubiri akanyiri ka 14.
Der von Anfang an ist. Ich habe euch, ihr Jünglinge,
mbawandikira baana bange kubanga mumanyi taata wammwe. Mbawandikira mu abasajja abakulu kubanga mumanyi oyo. Mbawandikira mu abavubuka kubanga kino ekigambo kya Katonda ekiba mu mmwe kiwanguza omubi. Ensuula y'okusatu. Ebbaluwa ya Yokaana esooka akanyiri ka 11 kagamba, kino kye mwawulira okuviira ddala okumuntandiikwa nti tulina okwagalana tuleme okubeera nga Kayini yali wa Sitaani n'atta muganda we. Kulwaki yamutta kibuuzo? Kubanga mwenyini bye yakolanga byali bibi ate nga ebya muganda we bituufu oba byalinga birungi. Buli omu asoma kino kubanga emirimu ze zaali mibi. Oyo abuukiriza nnyo ebya Bayibuli n'abuuza nti ekyo kiki ekyali ekibi okuzimba olutalo? Kyali kitya kibi okwesolooza ebintu byonna okuwaayo kwa olutalo? Mukasobola okugamba nti ekyo kyali kintu kirungi omuntu ky'asobola okukola ng'asobola okwegatta ku ekyo kirabike nga kirungi. Naye era yali mwana wa mubi, nze sifaayo kye yali akola naye kyali kimu n'omubi ye mwenyini. Era kyali kintu eky'enjawulo na Abeli kye yakolanga. Waaliwo okusiima kwa Katonda kwa Abeli n'akola ekyo ekyali kisanyusa Katonda. Zino ennyumba bbiri okuva edda n'edda okuva ku lubeerya ebirye baamukisa abasanga ekifo kyabwe ne basobola okutwala ekigambo kya Katonda. Abazaalibwa ensigo eya Katonda era muluva era nga ne batwala ekigambo bennyini. Nga bwe tugambye ku wiikendi okutwalira ddala tukufuukira wamu n'ekigambo. Zikiriza lwabadde lwa jjo nga twogera n'abooluganda abalala nga nange mwenyini bwendi twabadde nga tuwayako mu bumpimpi nga twewaya ku bakadde wano nawali n'ebifo ebirala. Era mu mazima nandiyagadde okukiddamu kye yangambye. Yagambye abooluganda, bwe nnali nkyali Volosolovakia mwetzima nnali mubakkiriza wano, naye wenafi yenali wano nange ndi omu ku kikunsu ky'abakkiriza wano. Nze naawe naffe twali bamu ku ekyo era tukyali bamu ku ekyo. Njagala kuteeka essira kino mu maaso. Oba tuva mu mawanga oba mu ensi z'enjawulo naye kitugatta tuli bamu olw'ekigambo kya Katonda abakatonda abaana ba Katonda tuli bamu kwabo ababeryeberye aba Katonda era twagala buli omu yeewulire mu mpisa eyo si kujja buggi obeewo leero wano naye okubeera kimu Katonda kyayagala okukola kati oba kyalikola kati ekikunsu ekyabakkiriza kintu kya Bayibuli era kya Katonda ekyawandiikibwa Katonda kyayongerako kubakkiriza kyekyo kyekiribeera ne mu nkomerero si bantu abakyongerako naye Katonda mwennyini ng'ayongera ku kikunsi ky'abakkiriza ekyo tusobole okufuna okwegata okw'omutima ng'abantu abali kumu abali omu n'omubiri gwa Kristo waliwo ebintu bingi ebituufu ebyawandiikibwa muganda wange Rusi w'asomye bweba twagala okwogera byonna byonna twandituuse n'olunaku olwajjo olw'enkya nga tukyala okugera kino naye mazima tusobola okukiteekawo nga tugerageranya okutegeera watuyimiridde tutya n'okussa kimu n'omwoyo n'okussaganya kimu ne Katonda kulaga okubeera kimu n'ekigambo kya Katonda mu kiseera ekigambo kya Katonda bwe kibeera nga kya mazima mu bintu byaffe byonna nga tetulina ndowooza yonna ey'omuntu kituufu ndowooza y'omuntu ekigambo ky'omuntu tekitugamba kyonna naye ekya Katonda kitubuulira byonna era ebintu bino biri bibiri ekirala kino kisingako kiri kyono kino naye awo bwe tutegeera nti omuntu atuggi ku mazima ate ng'ekigambo kya Katonda kye kituzze mu butangaavu awo tutambule n'obukakafu nanga bwe tuwulidde ffena era nga bwe tusomye ffena mazima mu bunyiriro busooka byonna byatulabula era tugumya abaana bange mbawandiikira ebintu bino muleme okukola ekibi era wano kirina okwogebwa ekibi ekibi y'okumenya amateeka ga Katonda ekyo kyokka ky'ekipimo ekitegeeza ekibi 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 ky'okumenya amateeka okumenya amateeka kyeki amateeka gaateebwawo olw'ekigendererwa okusobola okukwata oyo amenye amateeka osobole okunenyezebwa osalibwe omusango amateeka galina omulimu guno si kuba otubonereza naye otutwala mu butuufu bwa Katonda nti era butusinze kubanga tumenye amateeka ge ekigambo kye awo ne tufuuka abantu abasinzizwa omusango Katonda atukwatira ekisa okuva mu musango ogwo tukkiriza obulokozi ng'omusajja wa Katonda eyabuuliranga abantu ekigambo kya Katonda mu mazima kikyujjusa katusome mwano baana bange ebintu bino mbawandiikira ebintu bino muleme okukola ekibi buli omu akola ekibi tulina oyo atuwolereza eri taata waffe Yesu Kristo omutuukirivu nga kiri mu lwatu era nga kifaanana we kityo ekipimo kyateekebwawo era omulimu gwakolebwa ata ng'okiggyeeko ekyo buli kaseera Katonda alaga okusaasira eri abaana be kyeyongera nga kigamba omazima oyo mwenyini ye mutango gw'ebibi byaffe, si bibi byaffe byokka naye n'ebibi eby'ensi yonna. Kino kitujusa Yohana 3:16, kubanga Katonda ekyo bwatyo wayagala ennyo ensi n'awaayo omwana we yekka omu, buli omu amukkiriza aleme okuzikirira naye afune obulamu obutaggwaawo. Katonda yayogera kino, Katonda yategeeza kino, era mu mazima yateekawo kino olw'okulogoosa. Yeeyongera ng'agamba wano wetutegeerera nti mu mazima tumumanyi wetukuuma ebiragiro bye, bye tukwata ebiragiro bye. Okugamba nti nzize okutegeera Katonda era Katonda n'anzikiriza kino, eno y'ensonga ekinyusi kyennyini kyosobola wano olaba wetutegeerera tetumumanyi. Twajja okutegeera si lwa kigambo kye twogera kyokka, naye kyafuuka ekintu ekya ddaladala ekitegeeza nti tukuumirira ekyo, kubanga kyawandiikibwa mu mutima gwaffe. Tetusobola kubeerawo bulala singa nga ebiri mu buwandiike tetusobola akola, naye nga bibeera mu mitima gyaffe tugenda akola, kubanga yagamba nti tumumanyi. N'agaana okutereka ebiragiro bye abeera mulimba era amazima tegali mu ye. Nga bwe mbagambye dda, wano tusobola okweraba bennyini. Oyo yenna agamba nti alina ebiragiro bya Katonda n'atabikola aba mulimba. Nawule oba oyo agamba nti amumanyi n'agaana okubeera n'ebiragiro bye abeera mulimba. Katonda mwennyini yatuwa amateeka n'ebiragiro n'ekigambo kye tubeerenga nakyo, n'atulaga nti mwennyini tetusobola kutuukiriza byonna. N'atusonyiwa n'atuwa obuvumu okubeera abaana ba Katonda kubanga tuukiriza mu linnya lye. Yatuwa omukisa okufuna ekigambo kye ffe bennyini n'okufuuka kimu eky'ekigambo. Yateeka okwagala mu ffe okubeeranga n'ekigambo kye n'ebiragiro bye. Buli omu abeera n'ekigambo kye era okwagala kwa Katonda kuli mu ye. Wano wetutegeera nti ffe tuli mwoyo. Ffenna twagala okutuuka mu kutuukirira tugabanye wamu Katonda watuukiriza omulimu gwe asobole okuwummula olunaku lw'omusanvu okutandikira ku myaka 10. Ffenna twagala tuwummule wamu naye. Kino kitegeeza ki? Buli omu akuume ekigambo kya Katonda omuli okwagala kwa Katonda. Katonda ayagala abaana abamuwulira. Obujeemu bulinga obulogo. Okuwulira ekisaddaaka enkulu. Okuwulira kusinga ne saddaaka enjokye era obulala. Omuntu mwetegefu okuwa byonna Katonda naye okumugondera n'obeerawo mwennyini. Woyogera n'abantu, abantu beetegefu okuwaayo ebintu byonna eri Katonda naye nga tebalina kyakuwaayo. Katonda wange agamba atya, baana bange, nga mmwe omutima gwange, Katonda ayagala mutima gwo gwokka. Bw'abeera ne mutima gwo, aba alinaawe okuva ku mutwe paka ku bigere wansi. Tayagala wagaza omukono gwo oba zino zokka ze mukuwa. Ekyo tekirina mugaso. Mwana wange, muwala wange, mutabani wange, mpa omutima gwo. Omwoyo guzibwe omupya. Tomanyi nti omutima omupya ne Katonda n'awandiika ekigambo kyo wepya. Ekiseera kimu atuwa amaanyi okukola nga bw'ayagala. Oyo mwennyini agamba nti muwe mu mazima alina okutambula nga we yatambulanga. Mu mazima eky'amaanyi obuvunaanyizibwa, ekintu ekisoomooza, ekintu ekigumu eky'okutwala, naye nga kirina okubeera kituufu kubanga kyawandiikibwa mu kigambo. Kubanga kyawandiikibwa mu kigambo kirina okutambulira, kirina okugondera ekigambo kubanga tulina okikakasa. Kubanga tugamba amiina ku lw'ekyo kubanga kyawandiikibwa. Buli oyo agamba nti ali mu ye, era nekakani kugamba kino. Kino tukiwe obugonvu ku bugonvu. Kubanga asigala mwoyo. Era amanyi naawe okyogera era okikkiriza. Leka tutwale ekigambo eky'okujulira nti abeera mu y'oyo. Buli omu akitwala, nze mbeera mwoyo. Era ateekwa okutambula nga we yatambulanga. Wano tulaba ng'okuyitibwa okuli waggulu okwatuweebwa. Wano tulaba ekigendererwa kiri waggulu Katonda kye yatutegekera wadde wano ku nsi. Si kigendererwa kyokka, naye oluvannyuma nga byonna bituukiriddwa olw'olugendo lwaffe. Naye ku nsi buli omu ajulira by'agamba nti abeera mu ye, kimukakatako okutambula nga we yatambulanga. Wano tulaba tulina okugalawo ekitabo kya Katonda tweyongere nga tugamba nti Katonda waffe twagala kubeera mu ggwe. Kubanga we tutabeera naawe ku ggwe, tugenda temebwako ng'olusaga. Awo kati Yesu amugamba mu Yokaana 5:5 nti oyo asigalamu abeera mu nze alizaala ebibala bingi. Bino byonna kigambo kya Katonda waffe. Nga we tuyimiriddwe, we tugenda, abooluganda, nzikiriza nti Katonda mwennyini yatuwa ekigambo kino olwaleero. Si kutumalamu maanyi oba otuzzaamu wansi, naye otugumya okuyitibwa gye tuli. Nze ndi Katonda wammwe, genda kubayamba. Ndi muyambi wammwe, nze amaanyi gammwe. Temugenda kuwulwanga kintu kyonna nga mwesiga nze. Kubanga kino kye kigambo kya Katonda ekyateebwa. Si kutuusa wansi, naye otuyimusa. Okuyimusa abo abali wansi, okuyamba. Naye tukiikiriza n'olwaleero okutwalira wamu nti Yesu ali wano okutuyamba, okutuyimusa, okuwanze naawe omukono ogw'obuyambi, okutuwa amaanyi mapya, okutuuzaamu amaanyi mapya, n'okutuyita mu linnya, okuyitira mu maanyi gange buli wamu. Amaanyi ge maanyi mwabo abanafu. Tetujja wano ng'abantu okugamba oba mu maaso wano okugambira abantu n'okukwebaza nti tetulinga ye, naye tujja wano okuteeka ebifa byaffe wansi ne tugamba nti Yesu, nze sisaanidde okujja mu nnyumba yo, sisaanidde kujja mu maaso go, naye ggwe mwennyini wanyanyiriza
ne ndyoka nzija mu kukkiriza okw'ekigambo kyo. Bwe twogera ewe Katonda mu mitima zaffe, mu mazima gatti mu butuufu kirwera kyanjawulo wakati waffe. Mu mulundi omulala ekigambo kya Katonda kituweebwa okutulaga ye mwennyini kyayagala akole muffe okuyitira muffe. Bwekibeera nga kyawandiika muffe wano, nga yatambulanga atya? Yagenda ng'akola ebirungi, yawonya abalwadde, yalokola, era mu mazima yazzangamu amaanyi ababaweddemu amaanyi. Yatambula nabo, yagobanga dayimooni, yali talina kintu kyonna kimunenyezeka. Naye ffe otwazaalibwa omulundi ogw'okubiri, ezzadde ya Katonda, tutaleka kutambulibwa nga ye yatambulanga, ne tukola ebyo bye yakolanga. Ng'ekyawandiikibwa, emirimu ze nkola naamwe mulizikola, era mulikola naamwe ezisinga n'ezange. Mulimu ki ogwo oguli mu maaso gaffe? Buvunaanyizibwa ki obwatuweebwa? Abooluganda, sibawandiikira kiragiro kipya, naye kino kiragiro kikadde, ekyo kyennyini kye mwawulira okuva olubereberye. Ekiragiro ekyadda ky'ekigambo. Amiina, amiina. Mu lubereberye waaliwo ekigambo. Ekiragiro ekyedda ky'ekigambo ffe kye twawulira, wadde kirangirira bipya, naye kikyali kipya kikadde, era omulimu omukadde gufuuka mupya buli kaseera, buli mu kuyitibwa, nga kikola mu abo abawulira ne bakikkiriza. Olw'ekyo ekiragiro kye mbawandiikira ekipya, ebintu ebituufu mwoyo nammwe, enzikiza eweddewo, obutangaavu butuufu bwaka kati. Mwena mukimanyi baganda baffe, ekyabakkiriza abasooka basuubira okudda kwa Mukama waffe Yesu. Kino kituufu okuyita mu bbaluwa zonna ze bawandiika wansi w'okukulembera okw'omwoyo omutukuvu, n'abo abali beerawo ffe kiseera ky'ekisa. Era obutangaavu bwaka kati, buli omu anoonyereza, buli omu anzikiriza talitambulira muzikiza, naye alibeera mu butangaavu. Yokaana kiwandiikiddwa nti yajja okujulira obutangaavu. Tiyali n'ekintu ekimulika kyennyini, naye yakikkiriza. Era ekimulika kyali kize ku nsi okusobola okumulikira buli omu obutangaavu obutuufu. Era nisaasa kakano tuli mu kaseera ka nzikiza, naye omulanzi Isaaya we yagamba, enzikiza eritambula mu nsi n'abantu, naye gye muli obutangaavu buli bugenda kubaakira, era wagenda kubeera obutangaavu. Era ki mu kanyiri k'omwena agamba nti ali mu butangaavu, n'akyawa muganda we abeera mu nzikiza okutuuka kati. Ekigambo kyaffe tekirina kye kitegeeza, naye okujjako nga kiri kimu n'ebikolwa byaffe, ekintu kyonna tekirina makulu. Era kyeyongera nga kigamba, oyo ayagala muganda we abeera mu butangaavu. Tewali kintu kyonna kibi mu ye. Mwena mukimanyi ky'ekigambo kya Katonda. Matayo 18 ky'ekigambo kirala, omuntu ng'oyo atambulira mu butangaavu mu mazima tateka wo bintu vya kukwatira balala oyo awereza Katonda ye wayo abera mwesimbu nga talina kintu kyona kya kusikagana oyo alina omukisa Yesu yasonye ebibibye kubanga obubi tebali mwoyo obubi buli muntu omubi era ali musubi ya Katonda oyo mwenyini agamba nti ali mu butangaavu n'akyawa muganda we abeera muzikisa okutuuka kati oyo ayagala muganda we abeera mu butangaavu tewali wona we tewali kugwa tewali mutego gwona gwinza omukwata nedda ye mwenyini abafuuse butangaavu kubanga kyawandiikibwa nti imuka oyake n'obutangaavu obutangaavu bwa Katonda ye bukukya tebusobola kutumulika twesanyuke tukole ki olw'obutangaavu obutangaavu bwa Katonda ye bukya bumulika gye tuli naffe tusobole okufuuka obutangaavu mu kisa kya Katonda olw'ekyo enzikiza esobole okuvaawo ekyo mazima kyogera wano oyo akyawa muganda we abeera mu nzikiza era atambulira mu nzikiza era tamanyi wagenda kubanga enzikiza eba emuzibye amaaso oli mwenyini tasobola kugamba omuntu yena kubanga okusala omusango gwa Katonda yeka amanyi omutima gwaffe amanyi nga we gye tuli Yesu atumanyi era kyayagala tubeere era kyayagala atusange akimanyi omuntu asobola okugamba nti buli omu yekebere mwenyini awo ngenda kwongerwako nti ffe kati tubeere n'omutima tulina omutima gwe tutasobola kwekebereza ffeka mu kigambo kya Katonda kubanga emitima zaffe mibi ekyo kituufu tetusobola nadde ngaffe bennyini okwekebera twesalira omusango bennyini omutuufu mu maaso ga Katonda naye ku balala ffe tumanyi amazima ye gali naye kibeera kibi nnyo we tutuuka ku ffe bennyini okwesalira musango era mu mazima mbagamba emirundi zonna ffe bennyini mu mitima zaffe tetusobola kwesalira misango nga wekyetaagisibwa ffe okusala kyeyongera nga kigamba nti mbawandiikiramu abaana bange olw'ebibi byammwe mumaze okubisonyiwa olw'erinnya lyange nzikiriza ekyo n'omutima gwange kubanga kyawandiikibwa mu linnya lye okusonyiwa kw'ebibi kigenda kolebwa mu mawanga gonna twagambibwa ne tukkiriza era ne tusanyuka okusonyiwa ebibi byaffe mu mazima mbawandiikira abataata kubanga mwamutegeera oyo eyaliwo omukulembere ng'awandiikira abavubuka kubanga mwawangula ebibi mbawandiikira abaana bange ku lwammwe mwalaba taata wammwe mulaba kino kitegeeza ki okuwozesebwa kiraga okukusana okw'abakabaka okutuufu Yesu bamubuuza tulage taata waffe yaddamu ng'anakuwadde n'agamba mbadde nammwe mu bbanga nnene mumbuuza mutya nti mbalage taata wamwe oyo andabye aba alabye taata ekyo kyali kubwikulibwa abantu baatunuulira omubiri gwa Kristo ne bagamba nti tukumanyi era tumanyi baganda bo tumanyi banyoko kyali kya kungulu naye munda tekyaliwo ekikyo muli mukunda yali kabaka wabakabaka yali ayambadde omubiri gw'omuntu naye wabweru yali mwana wa oyo yali mwana wa Maria kunsi naye ku mutima naye kyali kintu kya njawulo nanze wendi ekyayogera ku Musa Ibrahimu era kyayogera n'abo bonna abaleeta ekigambo mu ndagaano enkadde yafuuka Yesu mpya n'afuuka Yesu kino kyali tekirabika ku nsi Katonda yali yakwekebwa mu kulabika kw'omubiri nsobola okubagamba kino ate kisobola kituukawo tetusobola abantu basala omusango nga si butuufu tekiri we kityo waliwo abaana b'obulenzi n'obobuwala tetuli bantu by'osobola okuteekako ebintu twatukuzibwa ne tufuuka abaana b'obulenzi n'obuwala okuva mu kukkiriza kwa Yesu Kristo mu mazima twatukuzibwa mu butuufu kino kiikiriza n'omutima gwange ona era ne Pawulo akiryoni okuva kati na kali tetumanyi tetumanyira muntu ku mubiri kuki buli omu amanyi omuntu by'omubiri era ebyawandiika bigamba okuva olwaleero totegeera nga muntu ku mubiri gwe mwennyini nga wazaaliwa omwoyo n'okyusibwa olw'omwoyo era ogenda kulaba olabe ekyabwa Katonda mu muganda wo ne mwanyoko oba tisisi ensonga mu gwe oba gwe mwennyini olina okutegeera okw'obuntu awo ogenda kusala omusango nga w'olaba ng'ensi gy'olaba niweerabira nti Katonda ekyo mwennyini tekisaanidde kubeera kiti abaana ba Katonda basala omusango okusinziira ku mwoyo Pawulo agamba omuntu w'omwoyo asala ebintu byonna mu butuufu era mu mazima teri muntu asala mu muntu tewali muntu asala mu butuufu basala mu bukyamu abantu abasinga bonna balina amateeka gaabwe ngabo genda mwennyini olabe ogenda kukiraba laba mu nnyumba ya Katonda waliwo omuntu omu kitabo kimu kyonka ekisobola okugula okusala omusango mu butuufu ekyo kye kyawandiikwa ebitukuvu ebayibuli yokka gyetukkiriza ano abantu tebasaana asalira bamu emisango Katonda yekka yalina obuyinza okusala omusango buli muntu era ng'amaze kusala omusango yalina obuyinza yekka ne tuwulira omusango wano mbagamba Katonda yatwala n'assako ekibonyerezo kyo tusobole okufuna emirembe olw'okukubibwako twawonyezebwa teyongera nga kigamba bandi mbagamba kimwe kino bataata kubanga mwenyini mwamutegeera naffe enzikiriza tusobola okubeera ekyo ffe twamutegeera okulabula ne kutuukawo okugumu muleme okugondera ensi wadde ebintu ebiri mu nsi omuntu yenna wagondera ensi okwagala kwa Katonda tekuli mu ye mazima omuntu mulala ayinza ogamba ki kino kuki kino naye tewali kukkiriza kwokka n'okwebaza Katonda okubeera mu ffe n'okumwebaza okutukyusa bwe tuba tuwagala okuteekawo ekintu kyonna mu nsi ebintu bingi byandikyuse omuntu omu ng'asala bw'ati omulala ng'akyusa bw'ati tekiri we kityo wano buli omu alina okuyimira mu maaso ga Katonda we n'okuleka Katonda mwenyimwe atwalibwe okusingisibwa ekibi olw'omwoyo kubanga kyawandiika omwoyo gw'omuzima w'alijja alisalira ensi omusango n'obutuukirivu n'omusango mu kibi tebakiriza nze ku musango kubanga ye bakabaka b'ensi eno basala omusango. Nze omutuukirivu ngenda eri Taata era nzikiriza mu mazima nti twategeera ebintu ebisatu bino mu mazima gaayo. Kyeyongera nga kigamba kubanga bonna abali mu nsi okwegomba kw'omubiri n'okw'amaaso n'amalala ag'obulamu si ga Taata naye ga nsi. Ensi egwawo n'okwegomba kwayo, naye oyo akola okwagala kwa Katonda abeera emirembe n'emirembe. Omuntu mulala ayinza okubuuza nti ensalosalo ziri wano, kiki ekikkirizibwa n'ekitakkirizibwa? Tewali muntu asaana okuyikiriza kino. Omwoyo wa Katonda n'ekigambo kya Katonda kimala buli omu. Okutya kwa Katonda kweyongeramu ekyo, awo Katonda agenda tubeera naffe era agenda tuwa okwawula mu mazima ekituufu n'ekirungi. Mu mazima nsobola obagamba ekituufu mu maaso gammwe nga ekyawandiikibwa mu kigambo kye. Ekyo ekitakkirizaganya n'ekigambo kye si kituufu mu ye, kubanga ye akuuma kigambo kye. Naye ekibeera kimu n'ekigambo kye kye kituufu. Ekyo tekigwa wansi ku lw'ekyo ekisalibwa omusango, naye ekyo kiri mu kwagala kwa Katonda. Ekigambo ekyo kye kirala kye kisangibwa ku Isaaya ensula y'ana. Yokaana yali alanga nti alirabika. Isaaya ensula y'ana akanyumirira akasooka, Katonda wamwe agamba ati, mugume abantu bange, mubagumye abantu bange, akanye kokusatu. Eddoboozi ly'oyo alaga nti mutegeke nti Yesu gw'anaayita mu nsi enkalukalu, awo ekitiibwa kya Katonda kiragibwe abantu bonna basobole okukirabira ddala kubanga omutima gwa Katonda gwayogedde. Kansomako omukaaga. Eddoboozi ligamba, awo ne mpulira eddoboozi nga ligamba nti langirira, ne mbuuza nti kiki kye mba ndagirire? Awo eddoboozi ne ntamu ne ngamba nti langira nti ekiri ng'omubiri kiri ng'essubi, n'omubiri guli nga ekimuli ky'omu nsingiko. Era Yesu wassa omuka essubi lifa n'ekimuli ne kifa, mu mazima abantu abali ng'essubi tebabeerawo mirembe. Amina. Amina. Mwetegereza ebintu bino ng'ebikolewa wamu, essubi, ebimuli n'abantu, musobole okukiraba. Ani atakadibwa? Ani atagwawo? Abantu bonna bajja ne bagenda, abalala tebaagala kintu ekyo. Waliwo abakadde nga baagala kubeera abato kituufu, kimanyi ekyo. Era kyasasulwa nti liddamu okuba bupya. Kino kigambo kyewuunyisa, essubi ligwawo, ebimuli ne bikwawo, naye ekigambo kya Katonda kigenda kubeerawo emirembe n'emirembe. Yokaana yatwala ekigambo kuva mu lubereberye okuyitira mu mwoyo n'akiteekako. Oyo akola okwagala kwa Katonda alibeerawo emirembe n'emirembe. Wano tusoma ekigambo kya Katonda kibeerawo emirembe n'emirembe. Okwagala kwa Katonda kubeerawo emirembe n'emirembe. Oyo akola ng'ekigambo kya Katonda abeerawo emirembe n'emirembe. Ekyo kisaanya n'ekigambo kya Katonda. Wabuluganda, obuvunaanyizibwa obuzze obwatuweebwa mu kifo kino tebuliweebwa muntu yenna ku nsi. fe twawulira ekigambo kya Katonda n'obulambulufu bwonna n'amazima agatasangibwa muntu wantu wonna mu nsi. Wano osobola okugamba nti musajja wa Katonda toli kugenda wala kw'ebyo naye njogera mazima kubanga kisaanidde okubeera ekityo. Katonda yatukwatira ekisa okwewombeeka bennyini wansi w'omukono gwe ogw'amaanyi obutakola kintu kyonna ku bwaffe oba ku nsonga naye okubeera kimu ku ekyo Katonda kye yategeka kati. Mu mazima tweyanza olw'omulimu omulungi gw'atuwadde era tusaba amakungula ge twawulira okuyingira kubanga ennimiro ey'engaano etuuse eyengedde. Mu kiseera ekirala muganda wange Branham yagamba okutwalibwa mu ggulu tekuli we butyo naye kwakolebwa dda. Era mu mazima wetusoma mu bbaluwa ya Petero Yesu ye yasuubiza era tayagala muntu yenna kubula akuumirira okutuusa ku oyo asembayo. Era mbagamba ekintu kimu oyo asembayo ayitibwa olwaleero oluggi lugyagenda kuggalawo kale nnyo asobole otukwatira ekisa nti mu mazima tusobola okuzzibwamu amaanyi olw'ekigambo kino tuzeganyamu amaanyi tuyambaganenga era mu mazima tusobole okubeerawo olwa Yesu buli omu era tusobole okulaba ekigambo kino kyonna nga kituukirira mu ffe. Abantu balinga ensubi banyala era bagwawo naye ekigambo kya Katonda kisigalawo emirembe n'emirembe. Yenna akola okwagala kwa Katonda ng'ekigambo kya Katonda asigalawo emirembe n'emirembe n'ekigambo ekitagwawo. Kino tukyogedde emirundi mingi. Katonda yagamba nti abo abalanga babeera ba Katonda. Muyinza okukisomera mu Zabbuli n'amawulire amalungi yowakaana ekigambo kye kyatuukirangako beeta ba Katonda. Mwe muyisobola okigamba mutya nti nvoola ekigambo kya Katonda bwe ngamba nti ndi mwana wa Katonda. Naffe tulina omukisa okuyitibwa abaana ba Katonda ab'obulenzi n'ab'obuwala kubanga kyawandiikibwa ng'abayanji abe baasanyukira yabawa amaanyi yabawa obuyinza okufuuka abaana ba Katonda n'abo abakkiriza erinnya lye. Mukkiriza erinnya lye mwasanyukira oyo n'emitima zammwe zonna n'eminwa gammwe. Wekibeerawo kityo wekitabeera kityo mukikola olwaleero mugenda okufuna obunyelivu nti ekigambo kya Katonda kituufu mulamu bwammwe. Amiina. Katuyimuke tusinze. Taata waffe omuggulu tukwebaza kuva ku ntobo y'omutima gwange olw'ekigambo kyo eky'amaanyi ekitukuvu ekisigalawo emirembe n'emirembe era ne baganda bange ne bannyaze abakola okwagala kwo era bonna abagenda kubeera emirembe n'emirembe. Taata omwesigwa Katonda byonna bikolewa ewamu olw'obulokozi bwo. Tulina ebyetaago ebifaanana jangu osisinkane naffe otuwe omukisa tufuuke nga gwe mwennyini wayagala tubeere nga weyagala otusange nga ffe abaana ba Katonda abazzukulu ba Katonda era bakabona n'abakabaka eggwanga ettukuvu abantu abalungi Tata wafo mwesi kwa tuwe chisa nga tutambulia mukolyo abantu ababeera okulo abawe wagwa omukisa abasobola okubeera omukisa kubalala tusobole abayimusize emikono zaabwe oba tebayimuse bonna tubateeka mu mikono ogwo tukwebaza otukwatira ekisa obulokozi mu bujjuvu obununuzi mu butukuvu obutukuvu obutukulizire tusobole okulabika okwetya mu maanyi g'omusaayi gwo ekigambo kyo n'omwoyo gwo julira abamu bantu bo olw'ekigambo n'okusaasira kw'ekigambo. Haleluya. Amina.